studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde talatare noga etete lewru janvier jena yamde sokido studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do jotti nonno do kabaruji du yumor woygal kanko Salim Diora wonto boggi jamde to kira bon competitivité kanko lamido fedde nations unies de nyalomo handom hani hollitinde kabaruji leydi Mali ndino wori Antonio Guterres le ko dabbino ko holliti metti makko on ko kalde le kawrangal wonde tanude koyde o widum lati ki sababu du nyalomo hando so waydi jam e deede dan wonde hebude sembe le nokko warbe notade leydi Mali ndi kolliti wide kalde le kawrangal han tabire tabede ko yaawi non kanko kedjar fedde nations unies le leydi medde ndo hollitiri wide Mohamed Sali Anadif Kenyo ko mo yiduno e horeji ministre mbé ko fedde sedia wonder haja faabade robelbe faabe tawele cuudi gollirdi jeweedu yella so yimbele be annome no robelbe kantewred le dido golleji sekrab do nono sembe kabaruji dimin joginio do betande di bismillah modon e herade kanko lamido fedde nations unies de nyalawma ndom hani hollitinde tongande no leydi Mali ndi wordi Antonio Guterres le ko dabbino ko mitteteden wido holliti metti makko do wono wayde jam e deede gon leydi Mali ndi fa yottiono golleji kalde le kawrangal wondi e tanirde koyde hono wori Ousmane Diko
Antonio Guterres halina jabbade taade fu dabare de dernde o wadi non do dangudu feude gube ciinde kawrangal tinno ngada hen juudum yalla dabare de ana yaawa fa habatobe fundake se dum hebali latadan e wi makko deere e nyibugol mudum fu le sahel se tinaka dadan juude kanko secrétaire général o wollitino du metti makko feude e kabaru wadi de inare godudo Antonio Guterres halino jati hollitinde kabar yengigol dabare de ernde ka wala fu ko lati dum hala ko gouvernement malika hawna e mudum feude etina moyaji kewdi gadaadi feude dabarnde ila tongande onni no martindon kumpa kabarnde nagu wala fuko lati daranibe dun anangondi e dabere fa jakawndina golleji kawrangal liberta katido fedde jokti to golle kawrangal yontere jabbinde hono sinninobe kawrangal kawri e do hejo wattu yude noga lewru janvier yade sapejo lewru mars ngodo hejo darantu dabar DDR yalla golleji kawrangal anakeba yawde
wattu jonno dum woni waktunde be gondi halde honno dido imali gorrino on do wattu fu kanko kedjar fedde nations unies le leedi meden de o yide horejo ministre mbé Soumaïlo Boubé Maïga Mohamed Sali Anadif le majju o wi be kedi wattu jonno no kalde le kawrangal hani tabirede fa yotto no golleji di kan yarde yas e wayde jam e deerdo no hani secret le nokko o tagal mudu lamido fedde ministre mande le leedi meden di o wi o mo yeli o mo gikkine gikkelo bodu no wotedi kan wadde hitan hikale leedi meden di kede mo ko mo sifi do hen yerube amen gombe to ortem to do faccitango Mohamedou Samaseku
la question sécuritaire
kabarnde na gunna jogina fasan kam yari fuf ko harata en landinde wuteji der tateji leedi Mali ndi fuf watu mudum min kolti non law o an hani be burtina kabar wuteji komni ngaji di ne min la dun non be ngadi ka watu jun o alhali mo gonde mudum du kala gube sinbe talkurundu na der sahal leedi ndi be goni dun landingol di do wuteji den hakilo am su en fuf en denti gouvernement leedi Mali solla sabe fama fedde minisma e kanye babato bobbe be tilaji fuf yataake renude nokkuji di wuteji di kan wadade mudum kedde arnaandu fuf na donti yo jirwere mawde mbawa hebdu lawol buri fuf e mbasa tawede odo alhali rafi wolde rafi hewtugol jom
situation de ni guerre ni paix
se grab so ngabido bemala me andengal odo bayni tirton mi joju modo nono dimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo e go sappo e go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi no rubele be kani wattirde koyde mudde fa jewte yalla hono be kan tawirede so anniyadi an bamele nokko o fa yotte postiji do yimbele be nometedu be tawele hen do no fana kawtal gal fedde sedia wonde fuddi leedi medendi ila kenen gal do kawtal an hani wadde le nokko o balde tati le majjun be bibe ngaram be jewto yalla hono lamu kobe gombe leedi ndi tawende temedde ron cuba fu chapantaton be tawe yo be robe non hono wori Mohamedou Samaseku
fedde sedia o anayi fa bade robe be der tabagul sarewul totobe chapantati du temedere der gollirde nomugul ede kebete bangal wuteji lewi chaka abudu toure kajado ndedo fedde der leddi Mali ngedo rewbe be hana fi latade yimude ma wumude ma dun yade wutuyde der wat wuteji di
le pays d'afrique de l'ouest
le da hirnaange runde afrique ana chagal sane bangal politika ku kajabe rewbe der gollirde lamude ndenno ana hani dabareji fi yalla e be kinno kabar mudu yo juude mabbe tawe e golleji di yo be tawe dun der gollirde ɗe kumani ɗe yirwere ɗe saabi ko ɓuuri hewde e nder wattu wuteji ɗi imma daraji rewɓe ɓe ne nafa tan nder yimmude womude ma ɗum wutanoyde dartoɓe ɓe ko ɓuuri hewde ɓe ɗo foof yo worɓe
noon.
Kanko ministre humaniɗo rewɓe e sukaɓe galleji holliti wiide laamu o ka e tottiɓe lawol banggal yaltengol sarewol do kabaru adadu ko heddi golleɗe ko ka e junngo ɓeɗo rewɓe woni woni ko tarware Oumou Touré haali. Laamu o yaltini sariyaji, laamu o holliti ɗum anyamu lobbo yargol yeeso muɗum banggal politikaku ndenno yo kamɓe natortoɓe ɗiɗo sariyaji ɗi dawra no baali politique en jogiɓe worɓe e rewɓe kuncanta hoore pottal hakkunde ɓeɗo yiɓɓele ɓe yalla ngulɗo sariya wul no gollira no fewiri. Eɗen gikkani ɗum e ley wutteji garuji ɗi ɓe tinno tawede e dartoɓe ɓe yoɓe anda wiide kamɓe ɓeɗo foof no poti e dartugol muɗum ngulɗo sariya wul ɗum no hayboɓe. Garɓe e kawrital ngal kolliti wiide pottal hakkunde rewɓe e worɓe yo hakke mo hana yeɓede yo ɗum kabaru huncano hoore keɓal nder yirwere dumotode kala leydi.
Kenyan kawrtel tato ɓalli ɗum woni haaɓen ngal ɓe noddirta o bañahu litawede ngal ɗo kawrtel fuɗɗi Sicily mo ɓe cuɓi dow hen yalla hono jamarde hani nawtirade cafaje ɓaleɓe ley leydi ndi le majjum ɓe kolli tiwi ɗeɗo gollude ana kani ƴewtede ñalawma hannden o sanne gonduɓe lannade oɗo golle yo ɗum woni fedde haaɓe wonde ley leydi meɗen nde ɓe noddirta association jinne dogon kañe walloɓe ɗum keɗemo kanko noddirteɗo Mamadou Togo o kanko woni laaminde ɗo fedde komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Fanda ngalɗo kawrital yo ɓuuri fof folitinde nafaka leɗɗe ɓaleɓe nder kabaru cellal ɓiɓe leydi Mali ko ɓuuri hewde so ñaw ronkanama nder cuuɗi dogotoroji ɗi leɗɗe ɓaleɓe won koɓe nawtorto e ɗum yaawi ɗum heɓude lawol fay so neɗɗo goyli ɗum soɓe donkani kabaru muɗum ɗeɗo leɗɗe ɓe nawtorto ɗeɗo leɗɗe mbawana geƴƴi ñawɗi ka ko ɓuuri hewɗe jeeɗe ka nangodira leɗɗe tubakuɓe mbawani ɗiɗo geƴƴi ñawɗi caɗɗele ana e kabaru muɗum saabi ana e yimɓele miluɓe ɗeɗo leɗɗe ɓaleɓe ɓe ngala nafa ka ɗum foof tawede fay dogotoro hewɓe anditi wiide leɗɗe ɓaleɓe ɗe na jogui nafa sanne nder kabaru cellal
dans la médecine d'une façon générale.
Oɗo kabaru lobbo yimɓele gomɓe tokkidal toɓe kollitude radio tisdas uddunoɗo ko yata duuɓi jeegom waran uttede le ko warata ko gonduɓe lennade ɗiɗo golleji yo fedde nde ɓe noddirta USAIDI dow tugorgal fedde ONG nde ɓe noddirta accord tokkidal to jamare wonde to nde kolliti wiide beltikile ɗiɗo golleji sanne ɓe mbi ɗum waylata sababu ñalawma hannden o so ɗum yaafina jaam e deƴere le oɗo nokku micciteɗen wiide radio tisdas omo e dow radio ji joɗɗidirɗi dow studio tamani ɗi keɗemo kanko noddirte askadi agwar Jekan o komo sifi do hen do faccitango Mouhamadou Sama Sekou.
E hakkilo am min kay nafa muɗum na yaaji sanne mine mila wiide min nawtorto oɗo radio o hinnade golleji dewral hewtagol jaam e yiriwere mawde yo hunde joguinde nafa sanne ɓuuri foof yo radio mo jamara nde na andi noon ndenno nafaka muɗum na mawni sanne banggal famingol ima daraji jande hokkugol kabaruji e yewtinde yimɓele jaaliñi ɗo radio o yettoto sikki wala ɗum no gollidal hakkunde radio tisdas e kañe sijo tamani Bamako to huncente hoore ko heewi ɗum no biltete nder kabaru muɗum.
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sekirabe lodo ne le kiri duji to en puddiran do kaydo be kolliti wiide yimbeele dum wona kuminibe kabaru ledde ko nandi e mudun ana gondi e wadde ton kawrital mudun be ngadi ngal ngal timmi kenyan yoga halaji di funjowi ki wattu jono no kabaru ndiyam meje mabbe den gordi ton fa yetto yo woni mayoji di kany e beeli gondi ton di be kolliti wiide hitande hikande be gondi e matu ton tidal laaji sabi de sa jewi hitande 2017 de kammo woni ko mata kale de don nokkulde be noddirta marina kany e jombugule mukayo urute ngardan faado banamba do nokku no dirteedo cile idum le commune Touba hollitaande be kebi to radioji kandi jewta to roobele o do radio ko watta e mudan yaha milioji jeegom sefa wattu jono be jawani yalla hono dum hani sekira to maye maye roobele faado beede ton dum cella roobele kanyo sukabe jibintebe te ngardan faado yoro sodobe bi cioggu nyamri an wondi e ngabbude ton cakuru gawde ko wonno sottede united dum ngabbi fa uynaaji nay nyalawma hande dum sankiloru be kolli tiwide mbayere kany en mambari idum sotte ton ujnaaji didi e temede jeegom nyalawma hande no jagotobe ka kolli tiwide no dungo wadi hitande hikande dum wondi e ngabbinte o do cioggu urudan gardan faado an songo do kambe yimbeele jagotobe liddi gombe tonbe hollitaade be bibe jewtoto yalla honobe kaani juddindirde ton cioggoji mabbe di dum woni laamu an songo o fo e mangal mudum wakande be ngadanno botu mabbe onde hollitaande o do botu wadi nokku no dirtet abbe koyra idum nokku no dirtet labzanga yimbe won yurube ne leedi niger ndi so tawalle o do botu du be bi wala fu ko anni be dirdi do cogguji kanya fa joddira do sabbi de hono ko be duñeta le leedi niger kanya le leedi nigeria ko be jomnete ton ko idum satti jabbitaade sanne sekrab do katten bete hande kabaruji meden dimi joti on sanne hedaade heejo jame ka faande kedde hedaade hono andirron do e seeda yutre meden de ana wodi wassalam.